Yeah. At the band. Skok. Special education.
Yeah.
Any special education kwa mtoto ashaikuwa na depression. Utaki leo uishe jujui kama uko willing kuwa na kesho. Happiness theory ile imegeuka rather fiction. Through lockdown ya COVID-19, we'll go through stuff na uko unataka mtoto ajue. Uko unataka yo unnecessary attention. Hii ni ya kila mtu mwenye nadea kukua different. Ukianguka uko kwa peke yako, ukishinda kila mtu anataka kujua secret. Uko na kiso kwa gunfight na kila siku na battle demons of doubt na fear. Life inaweza kuwa simple ukiconform. Ukonfirm walikuwa right na ilitunga wasikizaga mapema. Hii ni ya kila mtu. Kila mtu mwenye live to see a new day na hope ya hata radi piga siku ngapi. Unajua joy itawaka tu na siku moja sky itakuwa clear. Hii ni special dedication kwa COVID heroes wote. Manasi na madaktari wote, nyini watu wa special. Na kama hakuna mtu ashai waambia, unafanya job poa na Mungu azidi kuwazidishia. Hii ni ya wale wote ukumbuka kuvaa mask. Na sio kuvaa tu, kuvaa the right way. Funika mdomo na mapua, kusanitize. Kuweka social distance 1 meter si unajua. Wala wanaelewa contribution yao taikuwe kidogo aje, bado inaliva mark. It's not up to anybody else, it's up to us. Hii ni ya wale wamechukua vaccine. Na sio juu serikali imesema, watu wamechukua kujiprotect na kuprotect loved ones wao. Juu anaelewa it's not up to anybody else, it's up to us. Hii ni special education kwa best yangu Steve-O. 2 months from now atakuwa na kanyubon. Hajui vile atafanya, ana job sai. COVID ilifanya akapoteza hustle alikuwa anafanya, lakini ana trust chaja hawezi kosa kutoa form. Hii ni special education kwa best yangu Ojode. Hatujai kubali vile mambo ilienda na hatujui bado ni nini. Maybe ni COVID kufanya wezi perform zile show zako za karaoke mjini. Ama ni lockdown kufanya wezi provide for family. Watoi na baby mama wako wawili stress ikazidi. Anyway, usikonde. Tuko vile ulituacha. Say at least tuko poa. So kwenye uko, smile. Yeah.
Be alright. Give me the green light. Give me the green light. Give me the green light. Show me everything is gonna be alright.
Finally, in a special education, kwa kila mtu mwenye survive hii pandemic, na ana take personal responsibility kujiprotect, kuprotect wale anapenda, na kuprotect community yake. Juanelawa, it's not up to anybody else, it's up to us. Please stay safe, na sijua kitu ingine. But jutu unaelawa, it's not up to anybody else, it's up to us. Yeah, special education, at the band.
Yeah.